Nikwambie wezi fika, it's okay. Kilo day wakikuliza wapi ambie on my way, on my way. Enjoy your drinks, go smoke your cigar. Sicheza na life, don't attack my kida. Mesha nye ya mtazi, zoele kishida. Bora upoteze silo, sipoteze mida. Ring, 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 kwenye hustling. Timu nilo chakuwa, nilazima kuwin. Wajuu, wajuu, wachini atabaki chini. Na uzuri sisi atufanani na nyini. Kila mtata kufana lake. Nyini, nyini. Si, si, si no manake. Kila mtata kufana lake. Si, si, si no manake.
Jicho la juju na wezo katharau. Hibahari na meza watu shajuliza how. Na survive vipi I'm swinging with the sharks now. So don't bring me your bullshit kinyau nyau. You understand when I say akili kum. Kichwa kuna vitu na zanu na vijua. Kumbe mefichwa na vide ndo na kimbede mbede. Utaki kupitwa kihede hede kerede. Vipi taka kushikwa ni kusomeshe kurasa kwa ukurasa. Twende ni kuoneshe kwa nini netwa darasa. Somo la leo kukupa adapt you bastard. Alafu ndakuja kukupa sababu after. Chafya, ha, najisikia afya. Game ni ngumu kweli na wao ndo wanasafa. Ringia chaka, what now kaka. Mambo ya kujifanya a big cat paka. Mambo ya kujichanganya msata, kata. Wanajificha kwenye rap au kibao kata. Sema doesn't matter, time inani kata. Minaishia hapa, wasema nao master.
Kila mtata kufana lake. Si, si, si ndo manake. Kila mtata kufana lake. Si, si, si ndo manake. Kila mtata kufana lake. Si, si, si ndo manake. Kila mtata kufana lake. Si, si, si ndo manake.
Wadozania utani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia. Wadozania utani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia.